Spaceship Music. Coffee makes one, I bet. Ulivromambo menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen what a man can do, baby.
But she call me the papito, aye. Slap the chicks, monga party, mosquito, aye. I got the hunger, monga nama apetito, aye. Pretty girl, oh face, nikunchito, aye. Come and ride with me, come and sit with a fumu, aye. Order bubbles, monga ni adi a boomu, aye. Vela kokuloa like a move with a broomu, aye. Welcome to the room, muli makumu boomu. Let me give you flashlight, monga company, I'm a boss. If you don't, top what door, ni malonda ya the party. She's my type, oh, city kamba pa magas. Dialelo tiku kata kulibe chamanyas. Body got curves like a Formula One race. Big engine, you above a Subaru Impreza. Come get a pipe, I might put you on a stretch. Kukufin test, baby. Ulivromrombo menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen what a man can do.
Ulivromrombo menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke hello jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nacho kuambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi na kupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen.